Prince Dolly Sykes, brother man. Young Stinny, Yandu, Jacobit.
Yes, sir. It's your boy, Jacobit.
Let me talk about mainstream. Yanza kuitafuta tangu KK. Napiga simu wana nakunja ni baki slave daily. Simu sina na unga unga kwa masela. Ni mcheck selector nena nipo wiki mbili mbele. Kakosa confidence, nkanza kwenda race. Kapigwa chini super nyota nkawa full stress. Sikufa moyo nga mtafuta bere nine. Kanambia young nipe jiwe tano tuta shine. Kauna da game goom ki design. Mbona mchongo kama tough kumbe skua kwenye line. Kapiga goti nkasari nkamomba Mungu mkuu niepushe na tari kwa safari ili nifike juu. Nilipotoka kuna mali ni hatari, mimi kipofu napambana vuke bali hata kwa miguu. Kapata nguvu nipo mcheki 26 japo haikuwa rahisi bro ka respond fresh too. Now napiga goma niende mainstream, najua mtapokea ngoma huko mainstream. Kelele zinatuweka sana home kuhusu rap shit, mwambie ni chizi moni wangu hapa. Nikuja
kujua kwamba maisha ni mdogo mdogo sana, nitumie nguvu kupambana. Na pia nimejua kuwa maisha ni safari ndefu sana, nisichoke kukazana. I am struggling, bado na struggle, yeah. I am struggling.
Jose, skill. Nimezaliwa miaka nyuma nyuma sana. Mekua nkimona mama na pambana. Subuhi akiuza chapati wabwa mchana. Pumzike kwa mani mama, mwanao sio mnyonge. Na jitahidi kuacha kushi kwa nimesha weza bombe. Masnicha wanipati magoma mapya daily alafu na henki harakati. I wish ungekwepo leo wene mitai navo nipenda na imenipandisha vyeo. King bila clowny, bitch don't towny. Winataka moyo bara, so easy kwa star. Saluka faza geto na far, ningekata tamaa.
Nimekuja gundua kwamba maisha ni mdogo mdogo bana, nitumie nguvu kupambana. Na pia nimejua kuwa maisha ni safari ndefu sana, nisichoke kukazana. I am struggling, bado na struggle.